when I walk with you but the burner.
Boy.
ZWAP.com.
Champana naba pia idoli funde. Pianga shangi no muti tulonga kupake. 3 Opana mushu wesu muda we ponta. 4 Kanzanga kazembero tinishini talala. Shachiringa wino
Kanzanga kazembero tinishini talala.
Shachiringa wino
I'ma be for you. Na kuna mwankonka.
Shachiringa wino
Kanzanga kazembero tinishini talala.
Shachiringa wino
I'ma be for you.
Shachiling a wino, kunoni one territory, the kwaba machi kukupita netoni. Google a latest, you kuno a meshi kwatini latest. Ichila katuchi pusha na kotini, paka puisha magelo na mamini. Kazembe ni kazi kuku wa shanga jila jipu. Alamune shachiling a wino, gelo ole kumupangila po minyo minyo. Imipambe na latest. Nifuala na lete si fila. Shampana naba pia idoli funde. Pianga shangilo muti tulonga kupake. 3 Opana mushu wesu mude wiponta. 4 Kanzanga kazembe roti nishini talala. Shachiringa wino
Kanzanga kazembe roti nishini talala.
Shachiringa wino
I'ma be for you. Na kuna mwankonka.
Shachiringa wino
Kanzanga kazembe roti nishini talala.
Shachiringa wino
I'ma be for you.
Shachilinga
pona wino kazanga kuru piri chikuru kuli wino. Kanda wachi mwemwe twali sangwa kumosta tupele kala tulifinangwa. Wawamu aiwe patulo nga trafiki bati tatulala potulo. Wakano kwela akana no pota twali sangwa konse boni na kuzota. Kitwe weko wafura wale kupa biteni lepokelelo kubale usoka. Nome wana imienturu undi unoni fwe wakati mfiange mfumu undi.
Shampana naba pia idoli funde.
2
Pianga shangilo muti tulonga kupake.
3
Opana mushu wesu mude wiponta.
4
Kanzanga kazembe roti nishini talala. Shachiringa wino
Kanzanga kazembe roti nishini talala.
Shachiringa wino
I'ma be for you. Na kuna mwankonka.
Shachiringa wino
Kanzanga kazembe roti nishini talala.
Shachilinga wino
I'ma be for you. Na kuna mwankonka.
Shachilinga wino
stands for bana M. Mwana wakuchipata bana eh. Kazi se shape chikwila tola kusos kila palasti tuvike muna fio. Popala anthemu ama commander fulu pa weekendi. Check shaingira wikipanga tawachitika. Alamune shachilinga wino kero ole kumupangila po minyo minyo. Ha imipambe na latest. Nikwela na latest jina.
Shampana naba pia idoli funde.
2
Pianga shangilo muti tulonga kupake. 3 Opana mushu wesu mude wiponta. 4 Kanzanga kazembe roti nishini talala. Shachiringa wino
Kanzanga kazembe roti nishini talala.
Shachiringa wino
I'ma be for you. Na kuna mwankonka.
Shachiringa wino
Kanzanga kazembe roti nishini talala.
Shachiringa wino
I'ma be for you. Na kuna mwankonka.
Shachiringa wino
Mwana wakuchipata bene. Shampana naba pia
imipambe na lindesti jina. Nifuata na lindesti fila.
Shucks Eji
Cafe
Babu Chapo Atisha Nyapo. Kazembe ni gazi. My number Chino Italian. Enjoy Sampo Keto DC Agachi Rashi Peter Eflo Buchi Patoku. Wachi mwe mwatisha nyapo. Deke Buzakire Chambori Naba West Nebo Nasa Kwapo. Walai mix up a town.
Wana wa